Sidjo Tamani, toutes les voix du Mali. Sidjo Tamani.
Ɗo yo studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Sakiraɓe hiɗɗiɓe ono e jam, ono e tampere korkaji hande aljumare sappo e jetti lewru juillet sappo e jeegom yamde ƴaɓɓorima capanɗe sinma capanɗe nayyi e joyyi le studio Tamani. Ɗumin goni maison de la presse min on compititta hande wiide gouvernement Moussa Mara o hiɓɓini balɗe temedere hande. Nden noon hundumen landodiri studio Tamani, kanko landodiri e jama kurɗo parti yelema o holliti golleji makko ɗi peewi fa sande jaati luttodirɓe e laamu o kañum mbitorɗo fuu ɗo hattani jama o e leyɗe ɗo balɗe temedere. Abdoulaye Niang kanko mo holliti wiide partiji ɗi parti politique ɗi fuu daraki e darde muɗum en. Dabaji jenne ɗi ana tampi hannde fa kaddi ngam rafi nguure ndungu o wala no laati tafo. Nden noon nden hollitide dolluɗo e burdu e burti kala fuu ɗum ndemama fa laaɓi. Birki calɗi banngal muɗum min kumpitan on wiide miɗen jogani on kabaruji kiiɗu dow banngal ballon koyɗe kañum e ballon juuɗeɓe mbi basket. Bisimilla moɗon studio Tamani. Hande premier ministre Moussa Mara hiɓɓini balɗe temedere e hunu kowlɗo e premier ministre yaaku makko. Nden noon o heewi ko heewi waɗi e leydi ndi en ko heewi ɗum ɗamminama hono ɗum fuu ɗum laati keɗo ɗen barke sisi.
Joyi lewru avril ɓettindu woni ko Moussa Mara suɓa laati hoorejo gouvernement o, kanko lonti Oumar Tatam Ly. Duuɓi makko ana wara e duuɓi capan tati e jeenayi. Ɗum waɗi so wiya kanko ɓuri premier ministre en ɓe fuu hettude e sukaku ley Mali ɗo. Tiiɗallaji lontodiri faa heewi ley laamu makko o. Yaadu makko tokkidal to sabi mbinni heeɗinde wolde hakkunde arme Mali e yimɓe murtuɓe ɓe. Yimɓe yogaaɓe partiji luttodirɗi e laamu o ɓe ɓe kolliti wiide yaadu hoorejo gouvernement o to nokkidal to laatike sababu ɗintinowo oɗo baasi hakkunde arme Mali e yimɓe murtuɓe ɓe. Hono banggal partiji gollidoji e laamu oɓe, kamɓe ɓe kolliti wiide dawol Moussa Mara ngol sabi mbini yawnude kaldal gondungal e waɗede e wakkati joni o to nokku Aljeto. Hande o sa ƴeewi yimɓe murtuɓe ɓe e gouvernement Mali o ana wondi e yiidude so ngal kaldal so sakitike tongude talki mbawɗe waddude jan ana wawi yaltinde laawi kesi ɗi laawi Moussa Mara o wawi jokude.
E hakkille parti Moussa Mara o kamɓe ɓe kolliti wiide ɗi balɗe balɗe temedere an hawɗe waɗiɗi ena cabbi mbini. Nden noon Mali nanguinde ɗum laawi dartiɗi. Amadou Aya mo wi ngam premier ministre o waɗi so gouvernement o wawi natude leykidal keɗe ɗe. Oumar Waygalo,
balɗe temedere ɗe Moussa Mara waali e gouvernement o sa ƴeewi ɗum waɗi so Mali henti ɗum woni jonde muɗum ley adunare Allah ndu fuu. Ɗum waɗi du so Mali darti e koyɗe muɗum hannde no sabi de sa ƴeewi tiiɗallaji ɗi ana goodi e leydi ndi ɗo woɗɗi iwruɗen.
E hakkille Amadou koyta wala fuu ko premier ministre Moussa Mara fewni ley balɗe temedere ɗen torra fuu ɗo makko ɗo haɗani leydi meɗen ndi keɗe ɗen. Amadou Koyta e hoore muɗum
ji kadi Moussa Mara waɗen ɗumen ɗo tawi toamen to kiɗal ami ana kiɗal gouverneur Mali ana kiɗal drapeau Mali ana kiɗal. Kanko wari o yikkina kanko o yaha kiɗal, omo anna kiɗal baasi wonno to. O yehi ko waɗi baasi kasi sabla hannde armi ami wona kiɗal, hannde drapeau Mali wona kiɗal, hannde gouverneur wona kiɗal. Kiɗal to préfet ami nanngama hirsama ɗum Moussa Mara waɗdi hen balɗe temedere ɗi. Balɗe temedere ko waɗi kasi ono anndi minen FMI ko Amadou Toumantoro wonno to, minen FMI e banque mondial mbine wonno jiiɗaɓe. So haati fof dokke kalisi koɓe ngari ko ɓe dokki marché marché keɓe kana dokkiri e tami kamɓe yimnoyi tan ɓe dokki marché ɓe coode avion ɓe mbi milliard sappo e joyi ɓe mbi milliard sappo e tati ko 8 milliard nogue ɗum fof FMI wi kalisi ko tamani pour walla e watta kasi.
Donc banggal jakitagol Abdoulaye Niang kanko mo hollidi partiji on parti politique Mali ɗi jaade goni ɗi daraki darɗe muɗum e hakkille makko. Kan ko mbiyeten Abdoulaye Niang holliti premier ministre o hanano yaade kiɗal ɗum fest saabi ɗum ɗi tor ɗum yettintiɓe torraji masiba masiba ko kañe fa yetto war hoore ɓiɓɓe leydi meɗen hewɓe to no e ley landi hakkunde makko e sekuga jogo keɗo ɗen barke sisi.
Ka
ƴeewi hono ƴittiɗaji gonduɗi e luttodirde e laamu o ɗum rafi jogorgal lobbal. Moussa Mara wargol muɗum sa ƴeewi tiiɗallaji kewɗi wari ɗum ana hollita wiide wala ko o wawani e tiiɗallaji ɗi leydi ndi woni e muɗum lewa kati joni o. So ni en ka ƴeewi hono dawol makko ngol ngol o waɗi to kiɗal to ngol waɗa e fe hunde kina sabbi mbinde heeɗintinde wolde nde hakkunde arme meɗen o e yimɓe murtuɓe ɓe. O hollitiɗo sembe makko haaɗi so gonga o yimɓe ɗum ana hani faamude.
Sakiraɓe tinne neltoro min ko foti latade miijoji mum fuu e hello Facebook studio Tamani ngo on jarama. rafi ngure dabaji ana mauni jenne hande fasane sabide ndungu o wala funo lati ton tafon dabaji di ana karondiri de jamat di nyawmu lenata immi daba fulelido wawata imade kase ngam heydere e tambe nyawuji doktor nay jenno o eno holliti heydere tan jali dabaji di to ena levi duño kango mo lanondiri e doktor o jade kango betra draman daw o kedo de umar waygalu
duubi cakkitiɗi fof kam mo ana ɓooya wara hay ɗum min kayɓe ɗum woni e duuɓi cakkitiɗi wakkati jooniɗi sa ƴeewi dabaji ɗiɗo an tampi sanne le leydi ndi ɗum jatti wattawno so daba heɓata ko ñaama fo a tawan on daba ñawuji ɗi fof ne mbawi heɓude ɗum ley hen ey wakkati jooni o min kolliti wiide dabareji piye ley hen ɓe ƴeewa hono laddeji ɗo dabaji ɗi kaani duroyede ɗo moƴƴinirte ɓe ƴeewa du yallah hono ɓe gatta yallah dabaji ɗi ana ñaama fa kaara ay ɗum waɗi so wakkati jooni o min mbihi ɗum woni hono kamɓe yimɓe ele joni en dabaji ɓe ɓe tinnoɓe ɓuyta dabaji maɓɓe ɗi sa ƴeew hono ɓe kaani wadde wakkati jonoɓe cotto ɗum woni dabaji goɗɗiɓe paabitiro ɗum woni dabaji keddiɗi ley juuɗe mabɓe ɗi hay wakkati jono ɗum min landi hono yimɓele maroɓe dabaji ɓe
nden no hollitidde banggal berkiccelɗe heewa ko heddi e figol ballon koyɗe nde ley maliɗo enna nden no an hano ko tawi asawere alan garo o wakkati 17h woni ko firugol ballon modi bo keyta to enna stade malien kañum e mbiyeteɓe 11 créateur ñarelaɓe kani hawritidde banggal basketi ɗum banggal ballon juuɗe hitande 2014 nde banggal rewɓe joliba wawi rewɓe as as real ɓe enna baddi capanɗe nayyi e jeɗɗi ɓeɗo capanɗe nayyi keeɓi banggal worɓe to enna stade malien yen kañum fi AS police capanɗe joyyi e joyyi ɓeeto kañum capanɗe nayyi e jeɗɗi keeɓi on jarama nden no sen kooti banggal région ngaji to ƴeewon ko woodi ɗe balɗe ndenno kene mawɗi woni ko immi ley ɓuurem kañum e collaji cattuɗi kammudum warali toon fa hannde gila lewru mai ƴaɓɓino ndu enna sappo e ɗiɗi millimétre tan woni ko ɓe jakkana to enna balɗe tati hannde collaji boɗeji coyi woni ko immoto ley pran so a fay jokka hono newre juuɗe woni ko neɗɗo yiyata to tubakoɓe serval ɓe enna kañum cawawike e jama tumbotonkoɓe yallah ɓen ana dawrida e mabɓe ndenno ɓe kumpita ɗum enna hunde fof to golleji ɓe gaɗata to ene ɗi banggal jihadinkoɓe ɓe kolliti ana hano kote sama fo ndenno bombuji ana cama ley tumbutu ɗi iwrato ana iwra fa nokkuji woɗi ɓamde kiloji nayyi jaade fa kiloji e sappo toon ɗum iwrato kañum e tumbutu no ɗum warata duuɓi kumpiti ana ko kuuɗi joni hikka ndenno baasi ley ana ana woodi hakkunde gendi mbiyetendu e lamini bambara laani ena jenno laamu sigaso kañe e yeyirirde galleji bamako wootere ministre ye sériyaji o ena kañum yehi toon fa faamo eno ɗum worri nden mo sindi toon hunde fof ko waɗna sériyaji banggal ko ardino e ley ɗiɗo baasiji joom suudu hooreji leydi o kañum yettike kita bayta hannde kanko teddinira yambereji e yewtereji jeunesse dental jeunesse mali suka e muɗum fof hawritinɓe to enna yontere woni koɓe gaɗi to e ɗiɗo yewtereji e yambereji ha koto faaɓe janggine toon banggal leydi an kako moƴƴo horugol fuɗɗi keñe e ley cercle segunge enna fa faame ndenno wonko han hano kote wonɓe e rafi harande sukaɓe ɓamde lebbi jeegon yaade lebbi capanɗe joyyi e jeenayyi kañum e hayeɓe ɓamde duuɓi sappo e joyyi yaade duuɓi capanɗe nayyi e jeenayyi sarwusi cellal sigu o heɓiɗi anniyaji lobbol horugol ngol no ɗum waɗan huuɓa ko yaata nokkuji sappo e goho ley cercle segungel ndenno yimɓe comitéji ndenno cuuɗi l'école sappo e nayyi ɓuurem ndenno ko foti temeɗi ɗon puɗɗi jangguinede guila keñe dow kabaru cenam e laaɓal fanda nde jande balɗe nayyi yo famminde nafa hinnagol ndenno ahankota mabɓe landingol cuuɗi l'école ɗi ena nde jande faccitanta ɓe dum darde ahankoto goto fof ha laatade darde muɗum ndenno banggal cellal e laaɓal e ley cuuɗi l'école ɓuurem ɗi kala on jarama